허예 안아주어 깨줘야 하고 소우시 잘리 시코 까마야 레오 하이톤 지루디엔 테나 온도와 마샤카 무아미니에 알리엘레트 누루 마샤니 무아코 So enjoy 후라기야 Sherekea Siku hii Bwana amefanya yeah, amefanya So enjoy Furahia Sherekea Siku hii Bwana amefanya Amefanya Come on brother Paul
Ya kesho ya tajisumbukia yenyewe 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 Bwana amefanya Amefanya Ya kesho ya tajisumbukia yenyewe oh, 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 oh. Bwana amefanya Amefanya
Come on brother Josh
So enjoy Furahia Sherekea Siku hii Ambayo amefanya Oh amefanya So enjoy Furahia Sherekea Ambayo amefanya Amefanya Ya kesho ya tajisumbukia yenyewe 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 Bwana amefanya Amefanya Ya kesho ya tajisumbukia yenyewe Oh, 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 oh. Bwana amefanya Amefanya Ya kesho ya tajisumbukia yenyewe 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 Bwana amefanya